studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare noga lewru octobre jenna yamde jabirima slimaji sappo di der maison de la presse bamoko se grabon competitive din gendi din no dita fara bugoni fa hande jamara wonde tonde hakkilaji mun e jottaki tawdi wide arme o yottiki to ila alkamisar jabbe nonde wattu jolu be bi atol hakkunde dogo firikanya fara bugo jatti be kaaja arme o ya yalla gobe gonde tonde an juppita kanko ministre communal hakkunde français leede le godde mo no dita Jean-Yves Le Drian o yottiki le galure bomako de ila hecci kenyen dum woni hecci kenyen fa yotti kenyen fo be gonno wadde kawrte mabbe de wattu jolu leede français di wi tawde leede mali di wi am dubbe tinni talki warta miliyaruji capanɗe jeenayyi e ɗiɗi sefa ɓe garta wattude e ko nayiri bangal kabaru yirwere wattu joni o kamɓe jangguinoɓe jande dow dow wuuro wonɓe ley leydi meɗen ndi fuu ɓe gaɗi noddago fewde ɗum no huminiɓe kabaru jande dow dow wuuro ley leydi meɗen ndi ɓe mbi fedde noddirten ayemde tinno yaltine ley ɗiɗo golleji saabi debbo nadaji muɗum ɗi heewi ton sanne ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Umar Waygalo joɗini on ɗo ɓoggi jamɗe ɗo ɗum wonɗo microji ɗi noon mbiyeten kanko no humjiro won to ɓoggi jamɗe to sikiraɓe yimɓele wonɓe nokku noddirte ɗo fara bugu fa hande ɓe mbi hi hakkillaji mabɓe jottaki tawi ɗo wiide armé o yettikile oɗo nokku fur armé o hollitama wiyede naɓi toon ko nayiri bangal ñamduji kañe e cafaji ɓe kollitiwide ñalawma hande o ɗum jaati tiɗalaji muɗum ɓe jogui sa ƴeewido ɓe kaaja wattu joni o jahol e garol mabɓe yafale oɗo nokku micciteɗe wiide armé o ne wi hi wari le oɗo nokku fa renaɓe kamɓe gomɓe toon ɓe jamare wonde to nde duwiyama ɓe tinnoɓe kalda e guuɓe ɗe ɗum wono ko nafata fa keɓe famtare keɗɗen Ali Cissé
kabaru o ko ana heddi tiiɗude fa hande farabugu yontere ko mangal paɗe en leydi mali yehi riboyde djihadiste en iwde ley gendi so yimɓel gomɓe toɓe ka jowti mangal paɗe en le immadaraji ɗiɓe gaɗiɗi fa yetto guure e leɗɗe koɓe gaddanako ɓe kolliti wiide eɓe jiiɗi lawol farabugu dugufere yoppite le wi neɗɗo goto mimi nodditoɗo mo jaaɓa e inde mum haale deƴƴere le gendi ka le wawde yaade guese mabɓe ɓe djihadiste en jogi hande tan ɓili
mangal paɗen ɓe ana mbawi jippinirde avioji safareji ka gureji ɗi fa jottole o nokku koɓe kani wadde yo daranade fa ndenago waɗa dow lawol dogofiri farabugu sokolo yalla gureji ɗi ana keɓa yottade ley o nokku ɗum ɓuuri moƴƴude saabi fayso avioji ana mbawi wadde hijandeji laabi joyyi na laabi sappo ley ñalawma ɗum heƴata feyi taƴol koƴe tan gendi farabugu
ko ɗum tawa fuu kabaruji mangal paɗen ka holiti wiide immadaraji ɗi kanko colonel Assimi Goita jokko hoorejo laamu hakkudere o waɗi laatike sababu wartirde kolol hakkunde yimɓe ko ɗum woni fuu omo narda yimɓele gomɓe toɓe kaen améri en gendi ardina joddade so halda yalla basi goɗɗo hakkunde mabɓe o ana heɓa timmude colonel Assimi Goita jokko hoorejo laamu hakkudere o
tandonike saabi yoɗum basi hakkunde jalleñi komin dartata yimɓe jomɓe anniyaji lobbi mbawɓe wadde hunde fo ƴummo daro gatta koyɗe muɓɓen yalla tiɗalla o ana heɓene jogala le o nokku mo terroriste en godi
miccitoɗen wiide joddagol so halda aranne gaɗɗo o yalla won dabere mbawɗe heɓenede tiɗɗalla gonɗo hakkunde mabɓe o wala ko laati won kabaruji kollitiɗɗi wiide won joddade so halda goɗɗo gonduɗo landinede
ɗiɗo kabaruji fo no mbawi heɓdu ɗum dostati ɗum woni dow beme amen ande toya so gabbiddo page facebook kañe compte twitter studio tamani kanko Jean-Yves Le Drian ɗum woni kominiɗo kabaru hakkunde français leyɗele goɗɗo o natino ley leydi meɗen ndi wakkande yettino ɗum woni ɗo bamako ɗo alan ƴaɓɓinoɗo holliti wiide wattu joni oɓe garan tawede ley banggue laamu hakkundejo ɓe tawete banggue muɗum ɗum woni ndeɗo fedde duɓe mbihi wattu joni oɓe gondi e signinde hono talki ley leydi meɗen ndi talkidu faɓe ƴe hono ko nayiri banggal yirwere koɓe kani wattude leyni ɗum ɓuuri milliard uji capanɗe jeenayyi ɗiɗi CFA fa keɓe famtata keɗɗen Ousmane Niali Bouli
ɗi signigoji ana pawi dow kabaruji joyyi ndiyam ceni ɗam courangaji laaɓal moƴƴingol laawi e ɓantare rewɓe e sukaaɓe e wi ministre Jean-Yves Le Drian e ɗum fawi dow ɓeydude ñiɓude kabaruji puɗɗude ley batu gaɗaɗo po
oɗo hakkille caggal batu gaɗɗo po leydi france mi ɓami o goto e darɗe nayyi le fedde G5 sahelni ko woni haɓude terroriste en janguinde e faaɓade mangal paɗe en leydi mali yalla eɓe keɓa daranade denagu ɓiɓɓe leydi balligu fewde gollirɗi furobaji yalla ana yirwa
e wi premier ministre mali faabugol francingol nafan leydi mali ndi sanne yalla ana yalta e o tiɗalla moctar wan holliti wiide immadaraji ana kani waɗede sanne yalla laamu o ana wi fo ley nokkuje ɗe wala ɗe moctar wan premier ministre
e bato amen o min kolliti wiide immadaraji muɗi waɗama bangal haɓude terroriste en ɓe le leydi ni mi haali kaseno tersiri yalla miɗe ƴewto darɗe keddiɗe ɗe mbawɗe laatade sababu waddude yirwere le leydi ni kan e ɗiɗo nokkule miɗe yiɗi bande oɗo wattu fami min haltana pawotobe amin gombe leedi France yella ebe keba yottinde aadiji di bibamida
premier ministre darti e kananke kuminida haajuji leedi France gondi sello o leedi mo endi faabo kanankobe laamuji hakkundeji mali yalla ana jottina aadiji bamidi do jaabu mudum ministre France o holti wiide leedi France di faabo to mali ka o meccintini wiile bibbe mali kanyi en kanni darade arande yalla ana itta mali leedi alla moni o
en daran kabaru jande lekolle leedi meedi ndi wattu jono kambe dum directeur en mawbe jenginobe jande do toore leedi meedi ndi be mbihi be ngadi bataaki fodo suudu ministre humnu kabaru jande le nokko wattu jono hono bonandaji di fedde debno detta ayam dum ne fedde sa gontone sukabe jenginobe jande do toore wonde wadde le kabaru jande leedi meedi ndi be bi duubi nyaloma hande so bammi fa be do sukabe dina ton bureau ngaji massibaji be ngatale o don nokko be do directeur ngabe jiyom be bi hono laamu hakkunde jo wordi no fedde ayam de itte ton tafen farde laamu o jaati jottade leedi meedi ndi kedda mo kanko professeur Moussa Djiro yo jengino jande do wuri leedi meedi ndi ko ma sifido hen
yilaji didi min jogi bangal mudum goobo o do huntangol hore don don kala ko hawra e dum dum le kortal do wadi denagu nugo jandeji dure etinde seretafun fedde ayam bangal jogola parking ngaji di ciudi sukabe likuyidi e kanya gulleji guddi jandeji dure uritingol no buri fufu yawde posu denagu duka je badalbu yeltini kala be ngala sukabe likuy e le ciudi de wadde kiti kala nangabe le bonandaji de yila amen chakito o do huntangol hore fedde humaninde yewta gol kala ko woni kabaru sendiga sukabe likuybe sifadi do bo yilaji amen na fawi do darmi tafun kala ko woni imadraji ayam le jangnirde fuf fasu halitan ele wat fulam hakunde jo bangi goddo dun wotande hakilo sanne yewta gol no lugudiri kabaru jande leedi ndi
en jaran kabaru no ande kesse de wori leedi meden di fuf fota ko nayri bangal telefoji di dun latik sababu su yoga sukabe ka kebe golleji no honjotobe hewbe kollitiri o wite wotu jono be do sukabe tan wo ana moddintina telefoji woɓɓe do tawani yurɗum woni kaaki telefoji ɗi jaati cottata kanko noddirteɗo Moussa Bala Traoré o min jiidi e makko hono sukaɓe jokkolɓe yeruɓe makko kewɓe gondegu moƴƴintirte ɗiɗo telefoji o holitiɗo omo e goɗo golle ana wara duuɓi sappo ñalawma hande no o wihi duy ley hen o waɗi hen suudu omo jogui ko yaata sukaɓe makko ɗiɗon on wondi e faba noon yimɓe ala woɓɓe kase duta ɓattiɓe mo fa keɓen famdare fa nde keɗɗen ɗon kanko Ousmane Niali Bouli o
le makasi goto gondo bangi datul mango le diande la fia bugu wono do Moussa Bala Traoré watta o golle le atelier o ayyan kable ngaji fasade ngaji ecran ngaji e moteur ngaji telephone ana paddi tatteji fu mo jodi do jodorgal Moussa ana jogi tournevis e juude mudun mo wondi e mo ininde telephone goto Moussa Bala Traoré tindini jingu mudum e o golle
jidi pa de mu internet telephone ngaji ana hewa duubi sappo joni golle o weli kan san don sawi so battini yimbe andan be mu ingol telephone fami janga yalla min do dan ko kebum ni golle majju mine mu ina si telephone fu
o golle nafa wo hen sini a wadi sobe ada yidi odo do wonno ko holiti wide
o golle ana wawi wallude na do daranade hore mudum mu wawi wallude ma yettinde projet ji di jogida o wana golle nakisido sabi mako mi hebi hurtinde mi dem wawi daranade sadda galle an sadda sarabe an mi de walla gidrabe an gombe ti dalla wakati
Moussa Bala ko metti dum ko wofendel tawati yogo ekli e mudun e wi makko raf pamdarangal ana wadana mo tit allaji e client en be Moussa Bala Traoré mo intina o telephone ngaji
apparemment fam vle
ana tidi mo intinde telephone ngaji yogaji wala tame yide min donki mo inde telephone chagal tampere mo wonde min ngadi to dum be tike yimbe yogo be ngaddo be telephone ngaji mo en famata dum ko hewe ma e fu yonnam min
rambursi o sugo joko le mbaro dubi chapande tati wi suga bandira mudun ko le koy mu ben tinno e golle sabi e wi makko neddo tan wayi daranade gullude ko nafata dun fayalta leti dallaji ko zakoro men holiti wide
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrab nden yelo ne le réseau ngaji meden di en puddiran no kono dirte do segobe ko litide ko yata millionji didi kanyen watta e kaaki ko nayri bangal remobe to sadde ngew pamoro so hokka robel wombe le no kono dirte do sokoro idum le lamu sego wondube waddi do imadraji fedde no dirte araf plateau dogon fa pabo kabaru kebe robel wombe le odo nokku to kuchala tobe quality de fedde sa gontone sofere wonbe tobe be ngadi ton botu mabbe li majjunbe jewti hono gollidi de be golluno ton le ko jabbino ko be quality di yoga himmeji mabbe de kuntena ma hore don ko nayri fa sofere ngabe binde le fedde INPS en garantiminiren do kitado be bi hitane funo wowri no wattu jono dene mollije de wobbe do noddiri do zerin idon wonde hewde en nokkole mabbe de sande be bi renere fan wonde sotter ton buudi chapande jeegom cfa fa eto yo buudi temedi non be kolitiri wite hitane furdube kolitiri sa ewi dido nyamdu jano gonde hewde e lumoje mabbe di sekrab do katten bete hande do kabaruji meden di mi joti on sande hedade hejo jamen ka holitindi wi dido kabaruji foro ba hebdi do do bem ame ande to don so ya ton 3w.studiotamani.org non noddi odo numero via mo mere mere 37 321